Hey, your Tron.
Baluza.
Ooh la la. Oh la la.
Hawana man, wana man, wana man.
Oh. Ooh la la. Oh la la. Jay wasali. Penzi la kweli. Ni asali. Taratibu nizidi nikawa kisukari. I love you, baby. Mama was a telenaku as a silali. Tivyo tambua, 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 tambua. My love is good, tambua, 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 tambua. My love is good.
As you know,
Sami Soko, Sami Soko, no matter what, Leo Kajoto, Twenze Koko, my baby, Tambu Toto, Toto Moto, oh la la, Nyingi Misoto. Lakini hukuweza kuniacha baby.
Ama gulubaja tunakanya kanyaga. Maliza waganga mtupati ahu. Ini mpaka sanda tunaganda gandana. Na mesha sanda tupagwanda ahu. Toka pa pisha uku hey. Upo hapa ustubane hey. We paka we fisi hey. Lema mkumsifati
we pensilo.
Inaondoka, inaondoka. Diga kuwa oo. Wanaogopa, wanaogopa.
Ayo tambua, tambua.